Jeyam de nevitore mintaji chapande tati dande studio kalangu ketini don Omar Hama janganta o kibaru jimode fulfulde do masinaji isala wali nani kwa kibaru jimede. Meni basu Mahmed Horeji Lady Mede Niger kenga no o wadi jahangal to enda yewoyde baraji mokandaji do matbitoyde golleji nyipo lawal hite lantarki mangol umotongol kandaji warde nyamei kosembe mu umoto. Hamre chapande tati edit nanne bi an sarus kawji do filla kokkal habaruji do lumo ni cher dun do hali e wiide do endan ko der jeddije tati ko lewru octobre cede nyabri jippake yewter meden pindinande atana halo na fakka yottago rebe to saruseji kawji de filla cellal nimbe har nyawtigo bengu der region maradi kore jam hirtema yerno kalirna de bien leydi meden Niger do yaade dubu jinaaje didi e no gay e joyno heba am baraji mudum halal ko wondi huddu lite lantarki e ndiyam kejudam ko watta golleje kalijeji dum woni ko Bazou Mahmed Horeji leydi men hali kengam der jahangal makongal o wadi ton kandaji wadoyde mabbitol golleje nyibo lawol hite kuran ko sembe mu ummoto kilowatt hemre chapande tati e didi ko moto kandaji warde nyame dum do horejo leddi on tabintini ko baraji kandajo hunge kolati ngonga yerno faminir bandirabe amin be kanal 3
infrastructure de santé ndang no hen e hore mudun baraji on won patro gon diangol kandu golle mum fu e fahande ndiyam fadirama harto gam batte do enda wonto suudu yite kurandu enda nyibete neno golleji din fu no kenna gam na hanu no wodi min mina du kondan do yaade dubinaade de noga e joyi golleji fu yahan timmo se timmo wi suudu yite du tay gollam fa gasi en kebam burtine kuran mo hore meden dubinaade de noga e joyi kuran on du njaarin to han yaarede fu nonno du fa hande seni patro gon diangol wadam fa gasi heban ndiyan kejudan bawdan jodade fa boya gam batte himbe heba ko golliti tar fila deme mudun en wodi no ciadale fa wonno hono gure tilisi de egine ba gallure mawne de ayurle hor mudum e ginten nden ne waawi et ni kulle de fu no don no wada no himbe yirrini en
en train de prendre corps il sera une réalité inshallah.
En kotanto endan bi en der birnin kazowe le departement mo gure e canton dungu der Niger fu awtade e kettol geseje na woldeji natu hakkunde remobe e durobe remobe ndo ko gonno boytoro woni wiide ko durobe njurata na ilu wakati mo gese den jofaka feiko durobe be e kore mum biana der gurti mabbe kambe woni ko be ngollata Ibrahim Manzo ye yewti doy e wobbe mabbe nani ko be bi
no mom yende mi
awra gese abin de enden bisine kambe gatta bisine odum farritibden gandeni to bama no wodiri awra de enden fudan amma durobe amin e tokkobe jawta kan en durata awre amin de enden fu rawan hano joni der gese amin de enden min balata min baladu mi den dari
dikka mutane ko wi kam
masu gona kan ne gaskiya ba sa ji amana dadi
jam en gesel be ngodi ngala no ngada hunde ko weli mum be aawi der no kuje den fu to kanjum woni no wadda na min chadale dabbaji amin kepta durude no jidiri amma ko hani won der no kuje to min durta den to remobe me mudum minen du to min natu der lawal mabbe
mai gona kariya ta amu makar mu shiga harakashi
der jeddije tati de lewru october do bujinai didi eno gay didi ko hisa cede nyamri njipake misali gauri kama nari mbayeri kambe mara ko itete yasin yerno sima sarus kawjido kokkol habaruji do lube der Niger famineri no Fanta Samsu wiri dun do derol sumana amadu firti e fulfulde
ndal jeddire welline de sappo di war sappo jeddi lewru october nyamduji cede mudun jippake dun du kono se ƴewama ni fara kamanaaje do hember buddidi won ko buyti fara gawri e mbayeru du konda do hember buttati won ko buyti ko darto mar itteteng leedi yasin nane leedi ndi kanka cede mudun baylaaki yerno worduno ni enda dun du konda ko wadi dun yerno sima holliri sarusi kaw jido tokkitaade lumoji nyamri leedi niger natol hono kulle kese kebaade endan kan wonno gawri nyebbe e kamana je fahande du e kulle godde kebaade e barke dungu wakati Allah fu kujje den endan no keji e der lumoji di endam nenini dum fiam e dow hono wakati goto rawane dubinaade no ga e go no waawi ede hikka hono beydaari kam wadde do fila cedden endan fara gawri kay do hemerer buddinay won ko beydi bayerdu kono do hemerer buddidi ar kamanaaje do kondan do hemereru biyer wotoru fara maro itto tegle godde du do hemereru beydira kinani buttati
yerunino minister hawjine Finland enagu e sogeji andini ridun ken ambi en positani mo policije oze fore en tawa do mun to endan tamude departement sai region tilaberi no gayi enay leru october woni ko nimbe jogibe kaborde be anda ka fumay en non gari hippitade dun dun do nimbe jeddo kan woni ko mbara no gayi enayo mbari minama ebe ndiwti golli tirdi sogeji kewdi yerno andinore den warri nani faware joni ni bi'en bononda lawol wadi altine jabbido do lawol nyame yade belle yara burtaki gallure nge hadde posita mo policeji yernino sarusi sogeji pipa din famminir dun du tawa kana e lore mbite ka hias ngota kan yey fiyoy e lore golle yamde jeddi futuro dum du dimma bononda dido kan woni ko mayi nimbe jeetato barmi sanne sappo gondo barmi amma fa hana fa non fu fa be bittini rama yarede to nimbe chawrete do ko yaawi saamu gere du wittinira hopital manga ngal nyame yerno colonel sidi mohammed commandant sapeur pompier dum won sogeji pipa niger faminiri mbiyeni faware joni kawral jawdi kam woni koro hawrinde wadande sappo lewru october to enda bittido chaka ardibe hausu lamibe fina tawa te sawa hautade e jawrube kambe mawbe bangeje gallure de der hawrinde de du dum won sigila burtaki wadoyde filla jabal jangal no watte yeruno alaji mamman mansour kane maygizo lamido leddi te sawa wi saidu sanke
motel am sallon
no wodi lore wuro lami lore prefecture gom lore ji didi enen ka ummoto jahader ci jabode jangal gal enden kominte sawa e may jirgi min ummake illa mami timami rabe min tawi jangal gal enden no yobi gal hawre gal yarane gomnati denne wakkati yobode jangal o enden deni wadi neddo funo hanu non durwa yobode jangal mu jo en bangeje e jowurobe fu min jahanto mu en min yama be jaha firtoyde ko e himbe mabbe be kollabe be joba jangal gal enden be jobay be enden inde mu en binde gadde to am mi yottina dum to perfect gam perfect dum ko janabe lawo jeddije tati kam min kokki himbe be gan joni wakkati golle geseno der wakkati odu neddo fu tefoyta ko yobira
no be sukabe ummatore chapande tatonom be partiji politique niger wombe ekkintinede chaka balde joy do der nyame dum du no fedde sukabe ummatore do filla politique der bangi hirnange leydi afrika kan sigele dum alaji ibrahim dauda mo kena nani ko wi habib garba do majju
c'est un besoin en tout cas
awrine ekkintinore non de hana wadanede ummatore leydi niger di enda himbe du funo andani dum misali der ekkintinoje gadaade de endan no wodi ekkintinoje do labi democratie cuba kiji gadeteedi der leydi sigila yaadu yeso do ekkintinoje de du fu min tayki min bii kono hani no ummatore leydi niger jeyani e partiji di endan wadane ekkintinoje de endan ga hana be fu kebi wadanede iri ekkintinoje de endan ni der rubi bittidi di endan komin gonmiden tefa der majjundu kan woni ummatore de endan ni warde wadana ekkintinoje de endan de cioccake der partiji mu en pecci do andal gal kebi gal endan der ekkintinoje gadaade balde de endan
que je citais tout à l'heure
en kotani to enden der region di fambi ender hopital mudo mangangal ko watto nimbe kemen joye be ko e mudun chopti kan woni ko tawato e jogede dum du fuddana illu der dubu jinaay didi e sappo e joyi wakkati no rafker yorande nagu fuddi le region yerunino bube lawali ardido sarus kawjido filla nyawtal nimbe farakileje wi ko sabi beni dum woni golleji hernyareji kambe jarol nyarnyaruji bondi gudi adraman yewtide makko
himbe be hakkilo mu ben ciotti den non du yawa hebude be do en difa amma joni idum heba be misali ujunaje didi e sappo e joy warde joni men kebi ujunaje didi e keme joy der hitane fu idum heba gadambe keme joy konno wadda hakkilo himbe no ciotto rafke cara hakkilo fukkingo jomun jawdi mudun wata dida bel mudun yeru yaruji kulle bonde na rafi gollal gal jomun wada harako darta golle nyawti igu himbe sayni men jottina yettore amé to horejo leydi Niger e Bank Islamique oya ko be nyibi nokkure to dum faddoto be hakkilo mu ben ciotti e gadane safare den non gollobe ben en kan goni keccore amma hanne safare den en kan no woni heccore sanne amma yettore Allah saru suji tawade der difa no donno gaddana men balla
Video nogay e jeenay lewru octobre warde e jeetati e jeego muɗum warde e jeenay muɗum noon to suudu fina tawa leydi France mo ñame mbiyen ɗum waɗi batu laawal ɗiɗaɓal ko fijo ekkintinol nimɓe boomi sinayi ko fina tawa ko jamani ko gallure kamɓe ko niɗɗo womatanoyel to nder laawol majjum ni kollol silmaji no waɗoyte mbiyen ko hawrata leydi Niger, Burkina Faso, France, Gabon, Cameroun e leydi Côte d'Ivoire. Joel Moulay Sahun ekkintinon himɓe nani ko wi Samira Roha Fidomaj.
Les objectifs
wona no tefe lawol ɗiɗaɓol hawrina de enda kaw woni hollude himɓe kono wodi ñañuɓe nder fi bami ɗi enda ɗum suɓandu woɓɓe nder maɓɓe ko watta himɓe leydi Niger ɓe bawa gaɗi bami ɗi enda ɓe golla heɓude ko huntira hajuji maɓɓe ga hannen ni nder leydi Niger nder filla bami himɓe no mila ko neɗɗo wawa heɓude ko huntira hajuji muɗum nder tawi du hanano de himɓe taykike daari keɓan no gaɗir bami ɗi enda fa keccora denne hawrine de endan no lawol no himɓe leydi Niger gara daara tawraɓe ñeñal gal enda ɗo nder leydi meɗen e leyɗe yasin gon
fou.
Sai garten e yewtere meɗen pindinol ɗum tabintina rewɓe heɓude lawol yottade loktoroje gam ñawtigu harɓeygu ɗum woni ko ardiɓe hausu Niger ardini mbiyen duni ɗum saabi mbini ko waɗi ñebdiji tono maradi mbiyen loktoroje kewɗe gattama do inde rewɓe misali nder loktoro to sukaɓe inniraɓe mum cawrete to ɓe godi laabi to ɓe gattirta ɗawre caka ɓeygu no Mamed Mamma wi Sumana Ahmad firte fur
min taw kanani e nder loctorore mawde to sukaɓe kañum e rewɓe sawrto ɗo enna gallure maladi rewɓe région o ko ɗuuɗi fuɗɗon won ko warto waɗa safari muɗum en docteur Amadou Issa kañum woni mawɗo nokkude nde on fammina en dow majjum
golle ñawtigu fi ɓeygu miɗen gaɗa ɗum ɗo enden nder loctorore amin de enden bloc goto min goduno hannden du blocuji nayyi min goodi debbo fuu wadda gollane miɗen gollana ɗum no woodi ɗu rewɓe waroɓe gam fi ɓeygu mum en ƴewtini miɗen ƴewtino fi cellal cukaɓe famarɓe rimiraɓe rafi keƴoran cellal miɗen goodi du fa hannden tomin gollana rewɓe ɓe cille darantako
sarusi kawjiɗo fi ko dartono wattugol dawre hakkude ɓeygu e ɓeygu e sigilade galle no tawa ele sarusuji latiɗi ɗi himɓe garto mum sanne ɗum wonno ko madame Sadisu Asama'u gollo mawɗo dow fi on enɗan haali o wi ñalawma fuu eɓe kaɓe ko watto rewɓe noga e ko warto gam batte jaɓude safareji nemnoji ɓeygu
au niveau di
noder sarusi amen wattude dawre caka ɓeygu e ɓeygu fonnita burnam ɓaade no wodi kinije majjum jarteɗe no wodi kure gaɗanteɗe rewɓe wodi kuɗel mana gattantegel rewɓe caka guur e tew no wodi gattatengel nder remoru no wodi du kassu ɗi worɓe e rewɓe nawtorto rewɓe du no gara gam heɓude lawol golɓe nawtori ɓe gatta dawre caka ɓeygu e ɓeygu maɓɓe ɓalle maɓɓe pota ba duuɓi ɗiɗi eɓe jaɓa e kollitoje ɗemen gaɗanta ɓe
Fati Ousmane jomwoni goɗo muɗum warugol to safareji ɗi o waɗi ko watto min taji sappo kanko e loctorojo ende ɓe jewta famminimo sanne dow fi on noyi wonno yara
ɓe adi tension am ɓe ƴamikan ɗume waddikan loctorore mi haalani ɓe ɗume waddika ɓe kokkikan safare ɓe kaalani kan duno jarrami safare de enda kasen ɓe mbi'ikan fadde safare de enda hantude han hori ɓoɗe tati fuu mi so'oɓe kokkakan safare go sey ɓe ƴami neɗɗo de faami de a wi'i a faamay sey ɓe ɓeyda fantindema mi nani belɗum jaɓɓaki kiɓe gaɗani kan
ñande Allah fuu no kurta sukaɓe kañum e rewɓe wartino sawro de maradi nde rewɓe ɗuɓɓe wonko warɗon endan gam batte waɗine golleji nata ko jomum faama no joɗoto wakkati hoƴo e reedu haalaji lobbi e dow fi ɓeyno ngol kañum e cukalel keccoyi no jogorte e hoore muɗum ɗum ndu ɓuy tan sanne maayu maayu cukalel keccoyi ko en
ɗowonta kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawɗen wiide sana jaɓɓoɗon Hawwa Ousmane wadde ko ɗemgal hawsankore yamde joyi e mintaji lasuji ɗiɗi e joyi kirten to jamirta